tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
non jato mbo fay fi do yo studio tamani sakirabe hedi be jamnyalde modo te ngone albaare noga e jena lewru avril hitande 2026 usman nyaale bulo kabaruji do kany kante woni en to boggi jantoto pamugol mako hala arande tiagal hippongoji gaddi noga e joy lewru avril general asimi goita waltini hakkillaji o holliti wiide tiɗalo heɓanama jogol oma darta du e mallinkoɓe ɓeyde hokkodirde juuɗe illa bonandaji ɗi gaɗi asuwer ƴaɓɓene nde hakkille leydi yankako ana yiye ɗe leydi meɗen ndi tatteji fou ka noon ɓe gala e ɗi torraji ɗum ɓe jara e juppay ana memmire no walda e saria saabe tumagojina haalaji ɗi gala fou ɗo kaɓɓe heeɗi woni sembe kabaruji kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗa sijo tamani hoorejo leydi meɗen laamu hakkundejo général d'armée asimi goyta yalti halde hanken arande mum caggal hippongoji gaɗɗi ñande noga e joyi lewru avril ndu ley ko halde ɓiɓɓe leydi ndi kanake mawɗo holliti wiide kabaru muɗum ɗon kabaru tiɗalo heɓanama jogal oma dartadu e mallinkoɓe fou tinno e haɓade calo e ko waɗata ceedal keɗeɗen ko wi honiraɓe ortem do faccitago mumin sende bou
Notre peuple a fait
leydi ndi suɓi ɓamtare e dimako mon ɗumgol lawol tan wallatamen yalla ɓiɓɓe leydi ndi ana hewta dimako e yirwore le juujure kamba mon ana hani kala homo fuu holitamin gotun min dokkodira juuɗe kanñi min cella sendugol golleji nangugol jo e kaɓɓorɗe ɓe gaɗɗi golleji bondi ɗi ana wondi e waɗede fanda mon yo faabude fa hande ndenagu ɗe leydi ndi fuu
ko yalti haldude ɓiɓɓe leydi ndi weeli waltinide hakkillaji sanne mallinkoɓe ƴiwde ley sahal ngal warde le ɓaleri ndi ƴaɓɓorade le wuddu leydi meɗen ndi leydiyankoɓe yoggaɓe landaɓe ɓe gawo segu yoroso bankas e bamako darti e laamu o ɓeyda daranade ñiɓal leydi meɗen ndi keɗɗen ko mbi intal ak bilal du faccitango mumin sende bou
iɗum joƴina hakkille sanne sanne gikke an yo yiideno hoorejo laamu yalla miɗo tayka baasi walla e makko ko sifiki iɗum joƴina hakkille yimɓere iɗum hokka hoolaare dun ana haani dewre fati imine dun hakkille men na dun hoolude peneji jiilooji du bembe ande kese haala makko ana laaɓi iɗum joƴina hakkille sanne teguɗo kay discours hoorejo transition joƴini hakkille men gonga kay miɗen kooli magal paɗe leydi ndi gikke men ana dow maɓɓe kañi hakkille men joɗike ɗun
raffindena gonɗo ley leydi meɗen ndi laatake sababu fa yambereejina yewtereji kewɗi mbortinene na mbasa waɗede ley mali ley o wattu goto dabreji ɓamama no ndenago heɓirteɗo bamako ɗo kañum e kati leyɗe gelle ɗiɗi jamare nde ana wondi e jokkininde haajuji muɓɓen sembingol e ndenago du ɓeydama fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen mumin sende bou
balɗe tati ɓeydama e kuvrufe bamako e wi gouverneur ko wonani kati jande darnete fa capantati lewru avril ndu bangal intm ɓe darni immadaraji kanɗi wonde premier mai ñalowma humaniɗo golle batte kabaru ndenagu gonɗo le leydi ndi forum panafricain des médias dun bortinama eɗum hanino waɗɗede tati yaade jeego lewru mai hitane 2026 ko wonani kabaru janaja général sadio camara eɗum hani waɗɗede alkamsare capantati lewru avril ndu andon wiide conseil des ministres alal bare nde hokkimo darande général d'arme
kar wala fukunciɗo yoroso beetaku o ɗon ɗo huccude ɗo bamako ɗo beete alalbare hannden nder dabere kamɓe humaniɓe dawi waɗi caggal ko yimɓe jomɓen kaɓaɗo kolti wiide mobile fou nattale capital ngal dawɓe yogaɓe ƴiwruɓe leydi toggo kañe e burkina ana kagga hannden ana kaggi hannden e to kuuri to ɗum nanalaji keɓata ƴiwrude toon
sijo tamani mo fondation irondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvège
illa hippongoji ngadaade asweere jabbenande ana tagide yede leedi yankaku mawdo bibbe leedi ndi jambarande ana darta wallude larme o nangude wadobe bonandaji kanon be jaray njuppay ana tonye li nokkuje yogaji yog ana mursine yonki mudon jaati hello zoom sid on ko min kalta hala mudon handen ko lala jaraturu wadne do faccitan ko mumin sendebu
on gi video na on marti kabaru mon holito wiide won suka jokkole goto fiyama fa be bari mon caggal mun be sumimo dum waddi ke le quartier goto bamako batte sikke o terroriste o mursi yonki makko kambar o mo wonno e nokku boddo e wattu bon ngila caggal sam gollo jon e kabo asaware jabbido donki yibbe hewbe ana e farati kambar mun sabe kadle ko be bonnoto simabe na hala mabbe hande ana hani dum selle kala bi leydi malifu hana mursude yonki munno batte sikke no ibilisa lati fu sey goto hana hayfude goddo darande civil en yo wallude mangal pade kanyisaria kala hettintobe men andon wiide terrorisme wana nesu nasi kene sikugol e hayfugol le pene pati chame do yimele mere mere
sakirabdo kadde kabaru fulfulde on jarama hedade